Baba Kim. Nasikia nime create madui juu ya vitu zenye mi wana do. Wanabonga but me stambui, but me ndo ule bro mwenye joke come true. Uyo dema na nikemba, ndo dema mejibeba, nataka kumchafulia meza. Hizo vitu wamebeba na vitu wamedunga, kuna habari flani neneza. Tu wale amejibeba na vile amejibeba, nataka kumchafulia meza. Uyo dema mejibeba, nataka kumbeba, nataka kumchafulia meza.
Let's not lose my sauce, wanasema ati niko na itosi. Iyo ni woga inabunga of course, vile najikompose hapa heshima ikosi. Na wanema wananipenda ni kama nina madao na chawi na kila moja na isosi. Na nikiwaga maganji na gao wakati niko madao kitakatei ya ukosi. Walichoko zamboka kwa mikosi, ganji nasaka mingi lakini haitoshi. Na mamanga ananijua kila mahali naenda wananifata jwa na josiko simoshi. Aliniambia demeko penda ngoma zangu anataka ni mchafulie meza. Nikamwambia repeat after me ya upendu na hivyo ndo mwanaume uchezwa. Hizo takti zako zote joza mapenzi si uweke kutafuta pesa. Niko na Kim naende anaepesha juu sahi tuko iza za kuwadisi ya pesa.
Uyo dema na nikemba ndo dema mejibeba nataka kumchafulia meza. Hizo vitu wamebeba na vitu wamedunga kuna habari flani neneza. Tu wale amejibeba na vile amejibeba nataka kumchafulia meza. Uyo dema mejibeba nataka kumbeba nataka kumchafulia meza.
Everywhere me go you know me always have to legalize. Money in my pocket every time me have to analyze. Pull up and wind up. Baby come wind up. Skid up inside my pretty vagina. Check it, venye nafanya una steady. Yeah. Washa seti tukimanga na daily. Yeah. Check it, venye nafanya una steady. Washa seti tukimanga na daily.
Nasikia nime create madui juu ya vitu zenye mi wana do. Wanabonga but me stambui, but me ndo ule bro mwenye joke come true. Uyo dema na nikemba ndo dema mejibeba nataka kumchafulia meza. Hizo vitu wamebeba na vitu wamedunga kuna habari flani neneza. Si wale amejibeba na vile amejibeba nataka kumchafulia meza. Uyo dema mejibeba nataka kumbeba nataka kumchafulia meza.